olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Lalo wina le reporti ile maali liu malele ilolo o fafine mafanau atangata mua mua i au se talia. Waatangia ile reporti le tulanga le yamana iaina male faatala le o le vasenga oleo leo ile suesu eina o mata upue au fia ile sawa ina male maali liu malele ilolo o tina matama itai mafanau atangata mua mua ile atinu u. Ese fulu faatuanga po recommendations ua aumayai le reporti mō whainga mālo uma le mālo tele, se tete mā territory. O se tasi o mōli mau I le suesuenga o le tamaitai o Alison Bairns' father Scott o lona uso ia Jessica na fasi o tia e lona to olua I le tausanga lua afe se fulmaleiva.
Bringing up that story is heartbreaking every time. It opens wounds. It's too raw. We don't like upsetting each other and seeing each other like that. It's still something to this day, 5 years later, that we really struggle to open up to and talk to each other about.
I le suesuenga le senate na iloa ai, le toa tele atu o tina mawhānau o tangata mua mua e māli liu mai sā wanga nei, pe a whātusa I si tangata I le atunuu. Nā lātou tuua I ai, pe na tuua I ai le suesuenga le senate, au au nanga wha ala tūlafono I le atunuu. I whaamaumaunga le Victorian Aboriginal Legal Service, nā tā ua I e lima se fulmana tolu pasene o tamaiti e le iloloa I au se tali nei, o whānau a tangata mua mua. Nā whaalia le Sisters Inside, ma le Institute for Collaborative Race Research, o le lua se fulpasene o tina matama I tai e le iloloi au se talia, o tina Aboriginal ma Torres Straits. Nā whaalia I le tele o mōli mau le tūlanga le tā la whiangai ma le le amana iaina, ma le whaatala le o leo leo I le suesua ino ma tā upu, e au fia I tina ma whanau a tangata mua mua. E pe ona sāu noa le tama I tai loia o Karen Isles,
It can certainly be said that Aboriginal and Torres Strait Islander communities and families do not have a trusting relationship with police in this country. Many Aboriginal women, when they attend police stations to report family violence or to report sexual assault or the fact that they suspect one of their children has been abducted, they're met with suspicion, they're met with disbelief, and some of them are actually charged with offences themselves.
Karen Isles. I le lolowino le ripoti o le senate, na umayei mani recommendations po o whautuanga e au fiai le iloiloina o ngā luenga a leoleo I le suesuenga o mata upue au fiai tina mawhana ua tangata mua mua. Na sāu noa Karen Isles, o le tūlanga olo o iai ia le ngā ruenga leo leo I le taimi nei e le o āmana ia inai ia mana onga o tangata mua mua maolato ainga.
The process for families in advocating over multiple decades for the most basic humanity and justice is absolutely destroying. It leads to poor health outcomes, it leads to suicide, it leads to lower educational attainment, mental health issues, so much.
O se sui o le senate, mai le vaenga upuwhai e le Greens, Dorinda Cox, o ia fo'i o se tangata mua mua, o ia na whaauruina le lafo, e pei o na whaamaea I le suesuenga a le senate, ma o ia fo'i o se tasina awai I le komiti, po sui o le komiti. Na ia sa unoa, o nisi o whautuanga po recommendations e le o mamao malava lo lātou malosi. Ai, na ia tā ua, na te fia wa ai, ua suia, ia le tūlanga e au ina ai wha maumaunga, ma sua sua ina ai ma tā upu I tina ma whanau, e mā liliu, pē sā waina, pē le iloloa, ono sā wanga I te tonua ainga.
Problems have in fact been identified, but the recommendations don't contain many solutions. There are no performance indicators to make sure that progress can actually be measured. And speaking of measurement, the glaring omission is the targets for improving data gathering.
Dorinda Cox. Nā saunoa fo'i, Karen Isles, e te tau on suia, mawha'alelei a tili, I ele awala e aoinai, malipoti ai, mata upu wha'a penei. Ina ia mawhai ona pui puia, tina mawha'anaua tangata mua mua.
So whether it's about having dedicated, specialist, Aboriginal police officers, about dedicated and more specialist sexual assault specialist police officers, and other ways of reporting that don't involve police. That's what we need to make sure that victim survivors and their families come forward so that they can access justice and be assured that when they do, they're met with a very kind, caring and responsive experience.
Le tamaita I loia o Karen Isles mai le whaala potopotonga o ia o se tangata mua mua mai le Victorian Aboriginal Legal Service. Nā whautua ina foi I le ripoti ia le iai o se tangata mua mua e ngafa ma mata upu whapenei I le whātulanga ina le o se itutino e mawhaiai o na aoina malipotia matangofia mata upu I la fianga, ia fianga o tina ma whanau o tangata mua mua mai le sāwa I nei te tono ainga. E pe ona sāunoa ia le tamaitai o Bairns Father Scott.
So moving forward, Aboriginal people need to be leading in this space. We need to be holding government to account, doing that ourselves. We don't need people speaking for us. We don't need anything minimised anymore. And we need to have access to the resources we need to be able to do this properly. So we need people across all areas of the work in leadership positions driving this change to make sure that these deaths don't keep on happening and people don't keep on disappearing.
Alison Bairns Father Scott, ole reporting for Amau Popoina, e Rebecca Kasmiasak, ma Emma Galloway, more SBS News.
Like, share, ma faali so finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.